Oh, na 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 na. Lone the trouble. Damless little bits. Okay. It's okay. Madame Kakana.
It's okay.
It's okay. Wobango yagala kugenda munange chiyoke okubadala muntandikwa nakula bidawo ngabyendiko gwe sibyoliko nenguma nenguma bato yagala kugambako ngokoma okumwenda ngarokede munana wenzigula wono yomba nomvumanga we not amide it's okay. It's okay if you want to go. Kugambi kenda, kenda. If you want to go, it's okay. It's okay if you want to go. Kugambi kenda, kenda. If you want to go. Zenali na kukowa, ganejusa just iwa buta kugamba muringa wanketa. Urempisa zonzenga wantama. Mulinga nejusa oluna kunze rena soko kukulaba eranze nejusa nebangali na malanga nkukwana walai nejusa dala rachi rachi wanzikiriza eranze nevuma oluna kunze rena soko kukwe it's okay. It's okay if you want to go kugambi genda. And if you want to go, it's okay. It's okay if you want to go. You can be Genda. Genda, if you want to go. Nze nalowooza nti otegeera. We nasirika n'onfuula omukyamu ekyo ne nkita. Ne nkulinda okyuseemu gwe n'ogamba pana. Okuba lwe nakufuna nzigomya. N'omutima gwange wagukalubya. Olusinze simanyi na gy'osula. Okoma wenkera te ne weekaza. Engoye zange tuzuza. Era tofumbira. Oli mukazi nabaki. Genda, genda. Genda, genda wantama. It's okay. It's okay if you want to go. Tidikambi genda. Genda if you want to go. It's okay. It's okay if you want to go. Kukambi genda. Genda if you want to go. Okubare na kufuno tigumia. No mutima gwange wagukalubya. Olusinze simanyi na josula. Okoma wenkera tene wekaza. Ngawe notamide.